studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bogi jande gafandu hala mamadou sama segu jamjal sakrabe kedibe foy boata leedi malindi hibinanna unyaaji joyon gen chawibe nyaw covid 19 lam ko be men holiti na wembanni odo kabar o batte mudun jaati sefagul bandaw do covid 19 na wonno ben do bembal facebook ko me gulire presence bangal atti dabereji kesi den fewde nyaw njaddo iube e ben hebe barmube dum tayka tiagal hipugol do wuro borere le circuit tumina e wi be ngotanaabe dum imini heklaaji jabarade sanne oltingol no metti na jogoti le leydi ndi l'hopital gabe touré musel en na jande dowre merna be puddi ben na beta ko mutre golle yilla be do fuf yo huntangol hore sifaji ngurdam e golleji mabbe di ngoni sembe kabaruji amen hande kikede 30 go lewru décembre hitande 2020 bismillah sakrab yiwere nyaw coronavirus o mbiyanna na wembi sanne lamkobe leydi mali be mangbe bangul hala yeso bibe leydi ndi president or me transition o hebali yeltinede du ortem ben honno do holitira ben honno holtiri gollire presidence holiti honno gollire presidence holtiri non do bembal mabbe facebook ka non kongol bandaw do covid 19 mbiyan o no wonno do bembe facebook gollire presidence le o do mbiyan discours na wonno faddum itede do bemangal no wonno anyaaji kandi mbiyan ke di hono uddugol cuudi l'école couvre-feu den kanyaduna den urtingol cuudi l'école couvre-feu e kany anaji goddi wala fuf ko mbi ndam ko be ka sefike bangal mudu kedanna ko heben en Umar Waygolo e do fosan kanko Umar o
ko batto yimbele ujinaji njoyom nyo coronavirus o yaye mudu en leleedi meden di le beddo yimbele temedro e chapan en njoyom en jago yom fu keddikile hen ila nyaw o mata leleedi meden di le noga e joy lewru mars jappi non du watto jono yoga e andambe kabaru challal ka ko litiwi non kal gadra yimbele be jatti dum hokkaka idon hani yabbaade don le majjulamu kobbe ko litiwide wayde bawde kanyono jamarnde wondi e sawru redno du idon hoyfi sanne kenyen do beme ande tobe ko litiwide kanko badda o mo hanno fewtude bibbe leedi malindi gal mudun dembe tousi dun le beme mabbe ande to le majjunbe kalino wiide fa ciudi ecole foro baaji gondi e jeyal laamu kay di gala e jeyal laamu o fur udde le majjundube bino couvre fe waran wadde dum fuddanoga e go yamde timmaya joy yamde bete be keji kido hen wiide du lumoydi uttite jetti yamde dum udda e sappo enay yamde be kolitiwi dido dati fu be taboto dum so be ngari le batu mabbe ministre onon be kalno le tongande ne wattu jono fedde humninde fewtude o do nyawle leedi meden di wala ko be jabi sifade do hen dum e tayde fu be litiide botu juure kanya fa pewte o do nyaw an wonti e wadde
e hakkilo hojotobe yogabe ko o do communique o ita fey do bembal galla ben halaji mudun hewon sanne le leedindi e wi kawlo kawle tugulam jodi sosologu to university bamako dun do latoto sababu jamarende wada sikke saka do kabaru nyaw ben covid 19 kadana ko halni Umar Waygolo do fayson alcisse
tosugol ngol saabe mudu andaka kongol ngol kananke leyndi hanno yottinde fewde bibbe leyndi ana wawi yoppude jamarnde landondirde hodun saabi wayri kongol ngol ka windama ande wiide wana pangado fu wonno joccinowo ngol ɗo kongol kongol hoorejo leyndi sohono ngol kongol windama yoppama dow beme ande hande ɗum ana holla wiide ɓiɓɓe leyndi ana haani teddinde ko wiyaale maggol so ɗum tosama tawi wala fu andude hoɗum saabi wajibi ɗum yoppa yimɓeɓe landodirde hoɗum saabi homo fu ana wawi famirde ɗum no yiɗiri yalla yimɓeɓe pijiroɓe leydi ndina yalla koɓe gonɗinta nyaw o ko wana gongana ko ɗum tawa fu ɗum ka wana hunde ko laaɓi e juuɗe ɓiɓɓe leydi ɗo e ciɗɗalla mawɗo ɗu kase saabi kongol hoorejo leydi e kongol teddugol kongol makko ngol hanano waɗirede no ɗum waɗirani eɗum wawi yoppude yimɓeɓe e kumpa kasen ndu yoppudeɓe famirde no ɓe jiɗiri
miccitan wiide batu ministre en yo ñande alal baare ɗiɗi lewru décembre bamako ɗo fadde nden kamɓe humaniɓe gollire ɓen haɓugol nyaw covid 19 no ndar yimɓele taɓade sanne ɗati dabareji rentorɗi ɗi sagrama mbawi sata foof ɓen hokkude hakkillaji moɗo e dow kabaruji amen bangal bembe amen facebook ɓe ɓen bembe amen facebook e kadi dow twitter civil en tato ɓen civil en jetto iwɓe ɓen civil en tatton iwɓe jetton barmuɓe jon en kaɓɓoɗo en nayo iwɓe hewɓe ɗum barmuɓe ɗum woni ko tayka caggal hippugol ñande altinere capantati lewru novembre dow wuuro borere le cercle tomiña holtama dun wiide mbiyanno yiite wattama ñamriji kañe dun dabaji kewɗi goɗɗi dun naɓama baba kamate yo maire commune lanfiala keɗana komo halni mbiyanno mahamadou baba kunta e dow fostango alcisse
wakkati goto yimɓele joguiɓe kaɓɓorɗe gonɓe ɗo moto wari wakkati 17h yaade 18h30 ɓe darni mutungaji mabe be jaltini malfe mabe be pelli don son kobe le oro wakati fu don son kobe do yombiti chagal ko be boyi fido dirde jabe be pami wide adadu yimbe mabe be ana fandi so afundi e yimbe don son kobe ana wajin binno e jude mabe turtaade so min jari bangal adadu yimbe barmube e yimbe be yonkimu e itta bangi amen do ni yimbe taton woni barabe jaddo wobbe barmi le hakkune terroriste en be du barumbe ana heewi won maybe hendu de jere ka warti tafon wayri be do yimbe fa heewi ka fu warama yude hakkune mabbe min tajori wile ka be ngartam
ben dabaji yogabe ben bandiji yogabe ben nayon ben jogi jo en kaborde hipoke do banki goto to atete bugutun no holtama wide be do bandi en be njadi ben yewsi be yewsiji mudan fufna cuudi nonno njadi e kalisi ben wakande o fuf holtama dun neddo goto barmi mi citane wide kenyano jo en kaborde be anda ko hobbe nonno bari nonno neddo goto le circulation jatti be njadi dun e kalisi fuf kanko ben kalisi fuf mo be neddo mo be bari o fa hande le mbien kabaruji di hultingol mette mbien na jukiti leedindi mbien hultingol mette buytaaki fe leedindi mbien lebbi seeden tiagal joingol gouvernement transition o mitreji puddi leedindi mbien weedade e de mbien commandant en be balde tati en tem mbien guddi fuddi hande dum woni l'hopitaluji png e gabriel touré kanye mbien janginobe jande dure de fuf puddi mutre golle le de do yontere tiagal rafi kawrol hakunde ardibe syndicat ji e gouvernement o keddana ko men en Idrissa Sako e do fostango Omar Waygalu
suudu hôpital Gabriel Touré be puddi murtere mabbe balde nay beta ko le majjunbe koliti weyde labal le ndudo suudu doktororo kanye ko be jobaka jenaariji mabbe kanko jottino kabaruji ndudo suudu doktororo nodditte Jimmy Kanté holiti yidbe tampube ton sanne nyaloma hande no le on do wattu fu kambe janginobe jande do dowre fedde no ter ciné sipnde e be gonde jokkitade murtere mabbe de micciti be wiide be joini talkuru murterde ilale sappo e jeegon lewru novembre debbi non du wattu jono be mbiyebe kaaja laamo yobabe hono ko be dewanno dun ko kambe gollobe le sou doktoror hopital di mali do be puddi murter mabbe ila kenyen wattu jono be kolli metti mabbe tiagal ko nedda mabbe goto gandira karhana wakande wonno e golle mudun de
ben gollobe ponge ben majiki beta ko hultinde metta mabbe do ko be jobaka gilla lebbi sappo e gogo ben kalis mi kan yobnere nyande fufu dum ni temedere kala ben nyaloma be tivide dunno to tiagal ko ponge mbien yobabe kalis mabbe lam o dunna mbien na yebibe fali travari woni horejo ndedo fedde kedan ko hanni babakar ni mohammed yatara du fostango alcisse
yem memorandum ka tie si en 2007
won talkuru chinango le hitane 2007 hakune sukabe jangobe universite ponge be tilaki jande muye kay horebe lendi kolti do wide jango jande doktoro yaku fumo lendi fabata ko ana handi e bedari temdere sefa nyoloma fu ana heba lebbi sappo e goo joni mi de gondi wadde imma daraji yalla mi de keba hakke ngaji ami bangal majju horebe sulu e col ponge o jey hokkudemme be damde nyoloma fu so be gala bawde majju e be bawi noddude laamu o notobe yalla e be keba wadde imma daraji bawde timminde lido tiddalaji jon wana arande ami wadde hono di imma daraji jon won koyde didi arande me ngadi murtere salade jangude balde nogay goo ngadu heba e laawu tiagal majju min mi ngadi majere nokku goto mi de anni wadde imma daraji modi goddi fami tewota hakke ngadi
reclamer vraiment c'est 500 francs
ministre hakitara lamu holti bien fuddugol fayboyata bien fuddode hande jati golleji kertadi bien do bien kabaru wuteji di dum woni windugol indeji e kanye kabaru talki goddi le bamako do hanjo tobe hebe ka holti wede fadde transition hino dun hani be hollita e bien wutuji siko dun di bien di ngarate do mudun fa hande kabaru jidi bien bangal yambere nyawsida dum ni kala go lewru septembre hitande bien kala go lewru septembre ko bien kambe yimbe la jogi bisida leelidi malibe holti metta mabbe do ko be njeba sanne ndenno be holti holtama jati yambere ko hannodo wade hande ben bantinama fa ben wattu bantinama fa nyande wonde batte nyaw coronavirus wonande ministere ben humaninde cellal kedan ko men en Maryam Koulibaly do fostango min alcisse ko buri unyaaji chapando joy yimbele na chaawi nyaw o leli ndimali dum
woni ko holliti gollirde humanide haɓo ñaw sida dental yimɓele federunde afrique heedi hirnange holliti metta mabɓe fewde yebbare lamkoɓe leydi ndi ley haɓo ñaw sida o teɗɗanna madame Oumou Diarra hoorejo ndaɗo fedde
nde wakkati laamu Amadou Toumani Touré Allah hinnomo yaafomo no jeehi immadaraji mawɗi ana wonno waɗede bangal haɓugol ñaw sida o won immadaraji mawɗi goɗɗi gaɗaɗi bangal haɓude ñaw sida o le fedde mom noddirta conseil national de la lutte contre le sida miɗe andi hande so a jokki ɓamde moɗe noddirteɗe ARV geƴi ñaw o majjam a wawa waytidde fey goto geƴi ñaw o ɗum saabi hande yimɓe fu jokkuɓe ɓande safarde geƴi ñaw o wawa yeede e muɗum
tawane gollirde humaninde huncangol hoore haɓo oɗo ñaw o holliti oɗo ñaw o no sawra mere mere le leydi ndi immadaraji kewɗi na sarta e le nduɗo lewru keɗɗana docteur Mamadou Keita hoorejo sagol ñaw sida
immadaraji gonduɗo waɗede bangal muɗum ni woni martinde yimɓeɓe kumpa hono ɓe mbawi wadde faɓe kaɓa ñaw sida o iwda le leydi malindi le radio fayetoɗo beme ande hande
fadde ɗiɗo adiji ɓamaɗi funcine hoore fede runde afrique heedi hirnange dental yimɓele cawiɓe ñaw sida na wondi mijade hono heɓude safare haɓonde no fewiri ñaw o
studio tamani yo faabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
em jonna sakiraɓe jonkay ɓamanna mbiyan kabaruji do to ɓurem to holtan wiide mbiyan haal mbiyan bonandaji kewi san e ley cercle ɓurem yimɓele ele jonte ɗiɗi mbiyan bonandaji gaɗama fewde e yimɓele neɗɗo goto ka hedde jaati ñande beta ko ɗum woni go'o lewru décembre hitande 2020 ɓeɗo yimɓele jaali hotti wiide yo batte mbiyan luttugol lusaraji yogaji kañ ɗum basiji e dow mbiyan nokkuji damaji lamkoɓe holti waɗɗan imadara yalla dawrude ɗiɗo tellaji ɗi sakiraɓe holti noon tan ɗum timinta mbiyen kabaruji amen hannde mi bitino ɗo mbawi sato fof humpitade dow bemba amen www.studio80.org ma ɗum noddon wiyamu 37 321 ɗo seeɗa yewtere meɗen wawande